Ouais.
C'est tiens. Tchou.
Ilikuwa Jumatatu mikosi, oya Jumatatu kufosi. Yani Jumatatu sina ta senti, simu zangu hawashiki mabosi. Sinilibeti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa tosha, yani kwamba Jumanne kibosi. Jumanne asubuhi ngongongo, ebana nani, wali njuri. Yani kumbe wanangu wake toto, oya mambo. Alhamisi ndo Jumaa imefika, oh imefika. Nataka nyoyo kusafisha, oh kusafisha.
It's a weekend, yeah. You know it, yeah. It's a weekend, yeah. You know it,
minapendaga muziki, mini kisha lewa. Sijui nakuwa gavidi, yani kisha lewa. Da, minawazaga kuchiti, mini kisha lewa. Da, sichagui kama fisi. Ora nipo zero, no, nyachali na swezi. Maisha kuishi na msongo, si hata kimo.
It's a weekend, yeah. You know it.
My feeling records.